See, hard to say go grateful, 'cause I am. I see you are to seek God thankful, 'cause I am. Now you do as far you could what doubtful, but I am dealing with all these feelings the best I can. I see you to the river, this dark is how we get there. Maybe you are jaribu, best sing with my head.
You are cutting me again, ni kama ni lawama. Jua kati mwingine, ni kama ni merokwa. Jua kati mwingine, ni kama ni lawama. Jua kati mwingine, ni kama ni merokwa. Kwani baraka zangu, kwani hazifiki. Kwani baraka zangu, sina kujalini. Kwani baraka zangu zinakuja in slow motion, ama zimepotea ni drop in your location. Maybe network via no communication. I don't understand your low information. Jua kizangu zime delay, I swear mimi siko okay. Niski maombi zangu niki pray, I need my blessings like yesterday. Jua kati mwingine, ni kama ni lawama. Jua kati mwingine, ni kama ni merokwa. Jua kati mwingine, ni kama ni lawama. Jua kati mwingine, ni kama ni merokwa. Kwani baraka za kwani baraka zangu sina kujalini. Kwani baraka zangu kwani hazifiki. Kwani baraka zangu sina kujalini. Ngoja baraka zangu hadi ziwasili, hata nikichoka bado nitasubiri. Nangoja baraka zangu hadi ziwasili, hata nikichoka bado nitasubiri.
Jua kati mwingine, ni kama ni lawama. Jua kati mwingine, ni kama ni merokwa. Jua kati mwingine, ni kama ni lawama. Jua kati mwingine, kama ni merokwa. Kwani baraka zangu kwani hazifiki. Kwani baraka zangu sina kujalini. Kwani baraka zangu kwani hazifiki. Kwani baraka zangu sina kujalini.